jeyam denin yabbore min taji chapande tatidande studio kalangu ketino kibaru jumod e fulfule komin Omar Hama janganta on do masinaji kader chombiano en der ko kibaru jidini en kala e wiide ko hande alarba no gay e nayleru janvier ono no nyalande ittanande lede adunan koje gam filla jande do der niger rafi kejorande nagu waddi basi do filla jande der no kuje godde min gartana on ko hore jo fedde aso e ptv sukabe ummatore commune tunuga departement gaya ngadi yilaru tindinoje do basi ko jarde drogue ngaddata dun do no fedde sawara commune on sigile dun yewtere men pindino hande en jaatana tenna te sawa tokale nafaka ko tawander gollidol e birgiri angere kore jamir tema yerno kalirno den no gay e nay lewru janvier ko itande funa nyalande no ittanande leydi adunaru do filla jande ko batumun fudda wadede lunder dubu junaji didi e sappo e jeetati yaade to awrinde nations unies dun do tawa kenana gam hokkude nafaka moyno fu wadda balla gamu heba jande ngengunde hebe do der niger bizo musa dekotodo do horejo fedde dental Asso et Pété Niger nani kowi Rafi Abdoulaye Mosidomaj.
La journée internationale de l'éducation.
Batu nyaloma ittana do jande lokol wari photo diri wakati mo maran leydi Niger wayli nyaloma odu dermu himbe kawrata yewtinaade nafakaaji jande lokol baawi gaddani jamaare e luuma ko leydi handen Niger dalila rafika jero hakkilu fukkingu go enden no kuje go jangirde mo enno ma jande lokol wala no wade to mabbaaka do dum jenginobe be enden gala no kegino wodude golle mo der ko yirru misali en dari de region Tilbeeri balu ni ko ardibe leydi benno he bawde mu en fu ko watta yonde jam hebo jande lokol darto der chakan tarare de der majjundu waddi ko leydi Niger nati fed AES joddinade gan jande jam hebo chakan taraje leydi Sahel
des etats du Sahel
fanno andal finata wa e adaji der jangirde universite Abdou Moumine Manyame illu kenga atalata no ga e tati lawri janvier no tawda e batu beydanon andal do filla ko lete konanete kanjum e bindol gadol silima madame Antoinette Tidiane Alou o woni mawdo nokkure fanno to dum watte nani ko wi is Amadou Harouna Djiba Ismaël
Le son en part.
Darol e hettinade kan woni huune ko wodi sadarma der fi gadol silmaaji del leydi Niger na bien del leydi Afrique dun wadi no handi andal deydi do gadol silmaaji di farko jewata bindi ko wadete fadde silma on watte un derjine holle ko hana hano irit no tiatriji gattino gan no wodi ko fero diri emun gan cilagon bindi silmaaji din ma goni gala no gadire no handiri garube to eidol andal gal no keban andal dow laabi kewdi nanga illa ko nante na ko darete na far bindi ko wadata darobe darata dun no handiri
pour l'écran
jakay ko tata den der region do so ele jeddire witinde de no fedde sawara sukabe ummatore be commune tunuga der departement mo gaya ngadi yilaru tindinol sukabe ummatore do filla basi ko jarol drogo waddata e fa hande do darjinde gattol jande cukalo ndo lekol dum doni bien sanda abdu suley horejo fedde sawara de sukabe ummatore département mo gaya nani ko wi domaj
le mefer de la consommation de la drogue
tador maji yeru yeruji kulle bonde choptinoje hakkilo gaddana bi adama limtataku un sabi min chubi halude do majju min yamidu do inde min chubabe département o enda dum durwo joddinde sigile ko watta ummatore de enda hore mum firtu do sador maji di yeru yeruji di enda bawi gaddani be anda du kaden nobe gadere burnam mabbe hawta jodadaade mabbe e himbe lobbida ummatore funo hebay firtol hore lobbere do jagode mudum hoya lobbida min bii du no hani non dum durwo ummatore de enda waddo yeru yeru o jamaare kandu hisa sador maji der burnam mum yaadu yesu hebu
demain sans aucun avenir.
Eni mbi ender andi narende minister hawjinde filla ndenagu e sogeji leydi meden Niger wadi kenga dum woni orgal sogeji bietengal 55e bataillon special d'intervention noni nodde tedi nya no to lawlam tawaɓe to enda posita ɗum woni jipporde kollagal lanaji piroji en gengimi nder région Difa ɗum ni mbiya nder jemma altine nogay e ɗiɗi yaade atalata nogay e tati muɗum janvier o woni ko ɓiɓɓe Boko Haram kippitiɓe e nder ni tarsinaki konodirol ko sogeji meɗen waɗi e ɓiɓɓe bomɓe waɗi koɓe doggi ɓeydo ni gardanana e lanaji ɗuɗɗi tokkirde ɓargol wendu lakcade doggirde ɗum doni mbiyen sogeji meɗen keɓi warude nder ɓiɓɓe bomɓen ko heewi hedde sogeji ɗin ɗo waɗi sappo ko barmi dewana nawnanɗe kulƴiniɗe sukaɓe ummatore laamiɓe fina tawa hawtade e nimɓe murtunoɓe yoppi kaɓorɗe garti tuubi e fedde darinde dow fi jonde jam e pottal département Thirosérie nder région Agadez altine bittiɗo ono gay ɗiɗi lewru janvier woni koɓe noddi hokkoɓe habaruji wurtinde talkuru aadade e laawal ngal nangande sogeji kawjiɗi filla ndenago gam wartirde jonde jam e pottal nder golle ɗe tarsini wadde fini Allah fo Eladji Abdourahmane goto tawaɗo nder nde fedde nani koye Moussa Mamman
composé essentiellement des anciens combattants fedde
jonde jam nde Thirosérie ko tawa nder mum ni wonno haɓotonoɓe hiɓɓe sukaɓe ummatore e laamiɓe tuɓe ndeɗo fedde nde Thirosérie filla jonde jam bureau muɗum aadake gollodude e keerol wadde ballaga muɗum gam jam e sawi heeƴa e nder leydi ndi no tawade konda ni sogeji haɓɓiniɓe kañum e fawade jonde konda hooreɓe laamu kañum e hooreɓe diina fo gam batte jonde jam heeƴa e nder leydi ndi fahande nde konda bureau o aadake gollodirde du laamiɓe ɓen fo goto ko jonde jam nde heɓe nder département mo Thirosérie faya région on faya e ley leydi Niger fo inchallahu fa hannden minin gaɗa yettore amin yaade e sogeji haɓɓiniɓe wonɓe jamma e ñalawma no golla gam batte Allah e haɗude ɓiɗɗam bonɗa ku ko wonno waɗa dow laawol arlit Thirosérie warde Agadez
entre arlit Thirosérie Agadez
e nder talkoro ndu ministre leydi Niger kawjiɗo filla Bassol Arzoukou windi wurtinde nogay e ɗiɗi lewru janvier duɓujinayyi ɗiɗi e nogay e nayyi o o faddake kokkol talkuru gollal ittol Arzoukou ko waɗano e ko aada waɗede Aissa mi Ciroma Mahamadou goto tawaɗo nder fedde jinganoɓe hakkeji ɓiɓɓe leydi mo ñamey fammini bandimini Nour Hassan Abdourahmane sababu majju
on donne plus des droits du
jom o ɗum hokkata talkuru gollol ittugol Arzoukou e leydi ko laati hen fo c' est ko wasete noon c' est ko irte noon ko woni hen fo ndenne hokkanoɓe no golla Bassol Arzoukou o endan ko woni e hoore muɗum kañum e ko aada waɗede fo faddama tafo dileɓel majjon du min ƴami hisabu famude ko waɗa caggal e ko woni waɗa joni hal filla ko darto hokkugol himɓe laabi gollude filla Arzoukou on endam hoorejo leydi ka e hoore muɗum wi no yiiɗi faama ɗumma wonno waɗa e nder fi Bassol e golle Arzoukou leydi Niger ndi gam o wena jon o kujje ɗo yiiɗi o heeɓa bayle nder majje o faama hartoye han tawi bayle ɗe gaɗama saabu o wena sey ɗum wonƴita no ɗum woni ɗum gollude ni enda fufufufu Arzoukou Bassol leydi o yiɗa kada tawe so gollama fo latino tino leydi fo wona latano gueɗu nimɓe seeɗaɓe hawruɓe dow majjum
sani kote nder région tawa to laati nawtorade gaz defirteɗo wadde golleji goɗɗi misali golleji kalijeje sabake jaccere makko nder o région na ko ceede ɗen ɓeydi akkadan ila codo gaz no sonnanani ko wibandimin Idrissa Adam
keɓol gaz no wodi tiɗalla gam gaz o mo kilo sappo ɗiɗi no waɗa hannden ujunere woɓɓe no bujja no conna ujunere e keme ɗiɗi gaz mo kilo jeego o kano no waɗa keme joyi na keme jeego o gam ndemoɓe kaliji no heewi nder wakkati o ko nawtorto gaz o ɓurde ba essence no waɗa lebbi ɗiɗi ni ko himɓe tawa nder saɗarma rafi gaz hana gaz on wala noon amma sey giɗɗo gaz on ñalla ladde nden ko heɓa rafi gaz on do no wadda saɗarma sanne gam himɓe bowti nawtorade e defol ko wala fo torra gon a torratako a torrata wondira e
ma
sey kote nder région Difa to laati Allah e bonondaji ndiyam tokkitiɗi wadde sata fu nder duuɓi cakkitiɗi waɗi ko remoɓe région Difa aadi wadde golle demal maaro nder dabbunde nde amma coƴƴitaki ɗan ndiyam ƴami bawɗe kewɗe ko watta forage uji gam ɓe tawda caɗorma ndiyam Ibrahima Setima secrétaire général ɗum woni coopérative kaari kariya nani ko wi bandimin Mani Moussa
kedum wodi joti rafi kebol diam ke jordan ko ciofol ko madugu buitiri di giol goldo fusi wadi diyan dan so ito der nokkumun no tilsi jon en geseje maro gada chatoji der geseje den gan heba jarna maroje den no doje de godumi ni woni himbe tawabe baggol ciofol ko madugu obe hauta goldida nata hakkune mabbe e ardibe gam buitira mursere ko wauta hewti awatirdi gam mursere fu urta awa maroma wada lebbi tati benday dunno mursere mauni hana neddo fudo wodi bawde ko wattata chateau ko wauta ummi fa ujinaji woranje e
160000 francs c'est vrai
fayinda ni en cejjata der region Agadez ama e lawangal ko burto milioji hembre e jeegon ceede sefa kawoni ko fedde mballi robe wi'etende ONG head walliti nder lawol filla jaaye e laddeji kanjum e yaadu yeso to enda nder region Agadez don donimbe be ngala bawde kambe woni ko wallita wadobe golle deme nonni misali kullen tereji awatirdeji to enda nimbe ciro dabaga timia e konandiyam asalek Ibrahim secrétaire kawjido filla golle jo ONG o nani ko wi ani sekarin.
Chaque ménage va recevoir deux sacs de
jombade fu hokkete botoji gauri didi kiloji chapande jojuri maro botoji 25 didi maka kartoji didi kiloji sappo sappo bido neban litriji joyi paquet kosam didi remobe ben neddum en fu heba tiyaji didi awdiri windibundu awdiri alkama kiloji joyi e kiloji joyi awdiri kamanari kamanari do dibbe bawi awude wakati fu dungu non dabbune na ciidu komini himbe en keba ballaga ka en goni commune kubere Agadez ciro dabaga
timia
jonka sengate yewtere meden pindino gollobe do fi arzuko be tesawa codo itana birgiri tuba ko be witende engrais din der leydi Nigeria warde sonnira remobe dun du tawa kenan der lawol yolbinande lumaku ndi birgiri der leydi de dum won nafaka ko ndi birgiri nawtarade mudum waddi harto deman der leydi tesawa nani ko Habiba Ahmed waddi firta e fulful
remobe tawa tan tesawa be kebi gawri be kebi nyebbe ko heji ndungu ngu no wawno burande be ni endan sentana mani be goldidino kujle modjinoje gese dum woni angereji e ko nandi e mudum dibe ngol be goldodi endan be tafa be keba be ketta ko be jidi sanne
babba masana abinda aka samu
shi torna maudan kam min kebi do endan kan woni raf angre lobbu birgi jamani di endan lumotobe kokkabe lawul sodode birgiri di endan nanna leydi Niger remobe nawtoro lumotobe nobbe anda birgiri lobbirdi sako ciodo wadi kambe kay riba mabbe ni be jukki deni angre lobbu hebake den hiska remobe keban ko urni endan hokkude ir himbe be endan lawul majjum ko liba remobe non hana ko beyda be dum sabi miden gatta dane yaade e gomnati anda mo hokka lawul majjum
ay kayin haddara ga burin barka sonna
horejo sarus kawji demal to enante saba ko landa o wi gonga ni non Abubakar Abdou Ali o holli wi de ke Allah eno kerdi gordi hande ni no tiidi be kambe sarus o faabe taykito be paama angereji lobbin don natna wala nata
il faut comprendre une chose
ko himbe paama kan woni illa wakati gomnati jabi coggu e lumaku angare o enda e kayma angare lobbu wala no hebo kare wala lumotodo kokkado lawol sodode birgi jamani di enda wadda sonnirde remobe amma no wodi lumotobe jahnambe ko e mum en Nigeria sodode birgiri di enda gadda jonnira remobe Niger illa ko dum fuddadu sador maji puddi hebede der fi nawtorade birgi jamani di enda gay irmayri reata neddo hiata der lube meden de andaka du fu to birgi di enda warano juuti
ki ne pa controlé
ore be tabna enda be kolli wiide kebe kebe koje labi fu ko to tawe angereji kada nata e leydi enda natay ciagal mo dum en jamira remobe ko e mun en du kakkilo sanne e do yido angereji kada didi
dawan to kibaruji meden tiliye dengal fulfulde joni wala fu ko mbawden wiide sana asumana shina kan walliri ko di kibaruji kebi jotti en do masinaji kader chombiano Mutari Alhaji Muhammad wadana ko dengal hausankore yamde joy mi tayla suudi de joy kirtete jahirta